Anapocheza drum, anapokata bam 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 bam. Ninapenda uki dance, kozi weba chance. Pati ya mka ukatike, amka ukatike, amka ukatike. Chitule manzi anapokam, anapocheza drum, anapokata bam 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 bam. Ninapenda uki dance, kozi weba chance. Pati ya mka ukatike, amka ukatike, amka ukatike. Chitule manzi anapokata tonight. Shaking her figure to left and to right. Mamanzi wote nataka mfurai. Nataka mudance, key experience. Just you look so romantic tonight. On that outfit ime kutai. So tule ramza basi baby. Check your waist like kama Beyonce. Tunga karibu niku onyeshe. Ito kiundo niku kamate. Chini kwa chini tusakate. From now mpakaje outfit baby. Anapo come, anapo chase the drum, anapo kata bum 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 bum. Minapenda uki dance, kozi weba chance. Pati ya mka ukatike, amka ukatike, amka ukatike. Chitule manzi anapo come, anapo chase the drum, anapo kata bum 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 bum. Minapenda uki dance, kozi weba chance. Pati ya mka ukatike, amka ukatike, amka ukatike. Just take a look the way she's moving. African sexy does the way she dances. Jesus, I Nico excited in a different day. Me wanna be there. Okay, rata eh eh. From the distance you look so sexy. Me na taka kuku touch. Touch una go shake, shake una ni make. Make my mind go wow. So we don't na party until done. Baby girl, would you whine and go down? Cause you know how many times me on the way you broken ball. Eat daddy dance floor. Eat daddy dance floor. Chitule manzi anapo come, anapo chase the drum, anapo kata bum 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 bum. Minapenda uki dance, kozi weba chance. Pati ya mka ukatike, amka ukatike, amka ukatike. Chitule manzi anapo come, anapo chase the drum, anapo kata bum 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 bum. Minapenda uki dance, kozi weba chance. Pati ya mka ukatike, amka ukatike, amka ukatike. Ijazu navyo kata bum 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 bum. Unavyo kata bila kuhata bum 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 bum. Nina baki naona turaha rama tam tam. Basi dada wacha kuka. Amka ukatike, amka ukatike, amka ukatike. Unanijazu navyo kata bum 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 bum. Unavyo kata bila kuhata bum bum bum. Nina baki naona tuba rama tam tam. Basi dada wacha kuka. Amka ukatike, amka ukatike, amka ukatike. Chitule manzi anapo come, anapo chase the drum, anapo kata bum 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 bum. Minapenda uki dance, kozi weba chance. Basi ya mka ukatike, amka ukatike, amka ukatike. Chitule manzi anapo come, anapo chase the drum, anapo kata bum 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 bum. Minapenda uki dance, kozi weba chance. Basi ya mka ukatike, amka ukatike, amka ukatike.